wenda wampe wenge vumi yelezana. Umaze uko wate nige vumi yelezana. Umaze wenda wampe nige vumi yelezana. Umaze uko wampe nige vumi yelezana. Cause I wear the dandan, I think you're my name. Mona, you go banana, always it was one thing. Cause I wear the dandan, I think you're my name. Mona, you go banana, always it was one thing. Bala, I am naming, my dad, I am naming. Umbe, umbe, pegan, I have a bit to listen. Aisha. Umaze wenda wampe ngege vumi yelezana. Sasa wewe banana sikia maneno, mbona hivyo banana uweje uwangu. Sasa wewe banana sikia maneno, mbona hivyo banana uweje uwangu. Lala ayenenenge na tata ayenenenge. Bala ayane mene matata yanena. Umbe ome peka ngange bode tulezenga. Kasa wewe dandana siki ya manena. Mbona hivyo wanana uweje ugonge. Kasa wewe dandana siki ya manena. Mana ito mana uweje ugonge. Bala ayane mene. Bala ayane mene matata ayane mene. Umbe ome peka ngane bode tulezenga. Kata wewe dandana siki ya manena. Mbona hivyo wanana uweje ugonge. Kata wewe dandana siki ya manena. Mbona hivyo wanana uweje ugonge. Bala ayane mene. Sasa wewe dandana siki ya manena. Mbona hivyo wanana uweje ugonge. Sasa wewe dandana siki ya manena. Mbona hivyo wanana uweje ugonge. Sasa ayane.